babaze ewange bakasukayo amayindi balino wansi aze ewange bakasukayo amayinja kati
omubanda alopye ku polisi ze sibangako mukwano gwakyo kyenva na kigunjula kawempe teva badongo sagala kumanya abagezi muliwa ve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa esiribi nebidongo byokukabira sagala kumanya abagezi muliwa ve mukusaga abagezi muliwa kano kabagezi bagezi boka esiribi nebidongo byokukabira wakali ebimenke nemikwano gyabyo kawempe tetuwe na kazanyo tukamanyi ogambo limuniga naye wanyereka lipanda tukuba tuli babiso bisala omubando wadala
yenze
gobanga totambala
yenze
hakuchimane josula
yenze
weita mubandanga wasitama byemwepakira mukayumba
yenze
talumba tamulumba
yenze
oyakuyitisa polisi
yenze
tujapa malake chibuli chakakola kira babulire biki byetukola bwetukusalako ebiviri tubisalako muli babanda nabatinga temuwera bukonde bwe mukasukanga tebunoga kibijigiri kweva ku bantu mukuba basawo amateeka ne mumenya nali nkikutte wanate ne munenya singa mwandeka kale njagala kumanya abagezi muliwa ve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa
esiribi nebidongo byokukabira
njagala kumanya abagezi muliwa ve mukusaga abagezi muliwa kano kabagezi bagezi boka
esiribi nebidongo byokukabira
bera ne pepper spray buliro ndaba ogenda kwetaga polisi buliro ndaba ogwali guzikidde muza lwacho kukuma olipira ne chagula nyingo olifala chikazi kweye nesawo jimanyi palaso bone lyrically from another planet these niggas so broken even allergic to money you punks just started what you punks can't finish alemera mukubo ngo ufuke kubo tulagaya mudogo funga mudomo buneruzira yasulanga kudobo butu bajifungula yasula mukabadia chibijigiri kweva ku bantu mukuba basawa mateka ne mumenya nali nkikutte wanate ne munenya singa mwandeka kale njagala kumanya abagezi muliwa ve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa
esiribi nebidongo byokukabira
njagala kumanya abagezi muliwa ve mukusaga abagezi muliwa nuno ntusa abagezi muliwa
esiribi nebidongo byokukabira
babaze ewange bakasukayo amayindi balino wansi aze ewange bakasukayo amayindi kati. Vale, tu vas comprendre.